Isithombe seshumi nesikhombisa. Umntwana u-Ishmael. Incwadi kaGenesis sahlelo seshumi nesithupha kuya kweshumi nesikhombisa. Bona kulesithombe. U-Abraham usenomntwana womfana. U-Abraham wahlala eKhanani iminyaka eyishumi. Kodwa wayesalindele isithembiso sakhe. Ngoba uSarai umkakhe wayengakabi nayo ingane. USarai wayenesisebenzi uHagari. Wayefuna ukuthi uHagari atholele u-Abraham ingane bese ayithathe ingane kube yakhe. Kwakuwusiko ngalezo sikhathi. UHagari wakhulela uSarai no-Abraham baba nomona. Wamphatha ngesihluku. Waze wabaleka uHagari. Kodwa ingelosi kaNkulunkulu yahlangana naye emduduza. Yamtshela ukuthi uzothola indodana igama layo u-Ishmael. Okusho ukuthi uNkulunkulu uyezwa. UNkulunkulu wathi uzombusisa u-Ishmael. U-Ishmael uzolwa na wonke amadodana. U-Ishmael wazala kamva waba uyise wama-Arab. Emva kweminyaka eyishumi nantathu u-Ishmael ezelwe, uNkulunkulu wabuye wathembisa u-Abraham nesizukulwane sakhe izwe laseKhanani. Kodwa u-Abraham nesizukulwane sakhe kumele balalele izwi likaNkulunkulu. Kwathi u-Abraham eseneminyaka engamashumi ayisishiyagalolunye nesishiyagalolunye, uNkulunkulu weza kuye wathi, "NginguNkulunkulu Somandla. Hamba phambi kwami futhi ungilalele kukona konke okwenzayo. Ngizogcina isithembiso sami phakathi kwami nawe, futhi ngenze isivumelwano sakho sibe siningi. Lesi isivumelwano sami nawe esemthethweni. Uzoba uyise wezizwe eziningi. Ngakho-ke, ngeke usabizwa ngokuthi ungu-Abraham. Igama lakho usungu-Abraham. Ngenxa yegama elisha uNkulunkulu amnika lona, u-Abraham wayazi ukuthi uNkulunkulu uzonika isizukulwane esiningi. UNkulunkulu wathi futhi, izwe lonke laseKhanani ngizokunika wena nezizukulwane sakho, mina ngizoba uNkulunkulu wakho. UNkulunkulu washintsha igama likaSarai wathi uSara. UNkulunkulu wathembisa ukumbusisa bese emnika indodana. Kwesinye isikhathi, njengo-Abraham noSara, sike sizame ukwenza izinto ngendlela yethu. Singaletha ubuhlungu kanye nosizi kwabaningi. Kufanele simthembe uNkulunkulu, simlalele, bese simlinda ukuthi enze ngendlela yakhe.